Von TTF auch von Tanzania, eine Form und Nordjäger. TMK. Von TTF auch von Tanzania.
MJ Records.
Yuma Nature.
She done not have.
That's the chat.
Ukirudi nyumbani unayumba yumba kitu gani kinakusema? Ukirudi ghetto unayumba yumba kitu gani kinakusema? Naona nashinda kusimama na mguu mmoja ulevi huo. Tago nashinda kusimama na mguu mmoja ulevi huo.
Hey, bwana, it's 7 in the morning. Ulikuwa wapi, you know I love you, but this don't make me happy. Ulev, you make it act crazy. Shin want to stand on one foot like you're lazy. See you on Snapchat playing with other ladies. Don't forget, this is where you got your babies. Ukirudi nyumbani, please come straight. You know I hate it when you come late, yo.
Do my
Yuma lecha.
Bombe na ulev, ya chana nayo.
Yuma
nyuma lecha. Bombe na ulevi ya jana nayo.
Yuma lecha.
Juma juma rudi. Oh oh. Rudi
Ukirudi nyumbani unayumba yumba kitu gani kinakusema? Ukirudi ghetto unayumba yumba kitu gani kinakusema? Naona nashinda kusimama na mguu mmoja ulevi huo. Tago nashinda kusimama na mguu mmoja ulevi huo.
Naomba msamaha mama, nakosea mimi, makosa yote ninayofanya. Najutia mimi, tizo ni stress tu. Nakosea mimi, lakini nikipata mawazo mazuri ya kwako ntatulia. Kwa kuwa nakupenda sana nganga, ntatulia.